Everything nachos. Sugar.
Everything nachos.
Sugar.
Table sales.
Sugar. Everything nachos.
I know you're very busy, baby. You've been working all day.
Tulia.
And you're always on the road getting that paper.
To make me smile.
Na na nataka ukirudi nikupokee.
Kisha unieleze ulikotoka. Mana najua umechoka.
Sugar.
Nimeridhika
mimi
ile kitu ananipa akiniona anawika.
Yes.
My baby knows that I am the chosen. If I am open, nana nataka ukirudi nikupokee.
Kisha unieleze ulikotoka, maana najua umechoka.
Sugar.
You're my